wakwa rwa korea niegereire igega kinya hahande nevera nidutairo ege sikagitharito gamunyo kiritine nigahadwa mugudaine gekerwa wira kalwa
iro tari gegukue tiga koinama goro dimuira watine kaga tirele atuganaga matano kugia na witikio ire masimo moke ruo ine doke turarike kwega iwoyanaga
niedane igira nyoba karera tina ruo donaria twaturaga nao ngona gutire ngai ngoria baba ne nginyare gutura jaitura donaga muthenya wakea ngoria riu wakea niki
kirio tari gegukue tiga koinama goro dimuira watine kaga tirele atuganaga matano kugia na witikio irima simomoke ruoine ndukitura ringi kwi ngai woyanaga
Saitani edete kudu atakimenyithia kunigeriria maundu matare na umithio uijatane ayeto datuirio baburoni agetaburukia guoko gizuri inadasiole
kirio tari gegukue tiga koinama goro dimuira watine kaga tirele atuganaga matano kugia na witikio irima simomoke ruoine ndukitura ringi kwi ngai woyanaga
ine ati ingiuga ndekaga ndina wira ta cara kuona ati niniarugamitie ningi akanduma githima ndarorire mbari citu kana githomo giakwa cikenu ndũrĩria kwĩnyihia ndũrendi wĩira waku
kĩrĩo tari gegukue tiga kũinama ngoro ndĩmwĩira watĩnĩkaga tirele atuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruoinĩ ndũngĩtũra rĩngĩ ngai woyanaga kĩrĩo tari gegukue tiga kũinama ngoro ndĩmwĩira watĩnĩkaga tirele atuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruoinĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ ngai woyanaga